choke.
The talent music. R.P.G. Bebe.
I'm Mr. J on the mic, man.
R.P.G. Bebe.
Wait. What you told me there?
Ha. I got that too, man. Papa Panado, they call me Greasy Boy. I'm having a booty,
you're willing to love him.
I'm having a booty,
you're willing to love him.
I'm having a booty,
Savanta Soleamu.
I'm having a booty,
you're willing to love him.
I'm having a booty,
you're willing to love him.
I'm having a booty,
Savanta Soleamu.
I'm having a booty, I'm having a booty,
you're willing to love him.
Let's go, Caribbean, meet a corner beer, and you better be a. Nice people full of Bill Gates, na wali kuli ngambo wapi crazy. Nani matata uwangi umebana vicheko kwa sana ti mama kato. Tommy neba, katingama, na lungu manga mime chukwe. Na mna tenda manga, nuecho kwembe, mumbe pome. Tenga da mboku matenga, aiwe, mboku matenga.
Ama, ma, eh,
inoa ona.
Ama, ma, eh,
inoa ona.
Suzana, Suzana, eh,
inoa ona.
Suzana. Zana e
binoa ola
ayindele
aula nama
ndele
apendeza
ndele
aula nama
ndele
amoja
benu ndele
aula nama
ndele
apendeza
tolo ndele
aula nama
ndele
amoja
lebwe pole pole ndo mwendo wanangu he kwetu ni sherehe bwelele michele karibu tule usiku manane kapatikana mwana yeah. Tuliko mnene tunakesha bwana usitiche shape kwenye dera come to celebrate na masela ayombi kubet kukula na hela yeah. Kelo manga imeona yana
hey, mambo bashara nyumbani kwetu kumenoga tumepata kimwana tumemwingine ndo amechimba ai ai chobote lo mwana wabashimbu mamwana chobote lo mwana Wabashimbu ma
Chose la emete
Utima uye akambari
Kimiliani
Choine lumamba
Wakala tana ziboi
Choine lumamba
Lepise baba mtoto
Choine lumamba
Aituma dada indani
Choine lumamba
Tugeza tu celebrate
Choine lumamba
Ama ma eh
Inoa ona
Ama ma eh
Inoa ona
Suzana Suzana eh
Inoa ona
Suzana Zana e
binoa ola
ayindele
aula nama
ndele
apendeza
ndele
aula nama
ndele
amuja
benu ndele
aula nama
ndele
apendeza
tolo ndele
aula nama
ndele
amuja
bile waswakelwa mawalokwa china nyeshi fisi na teresa wamake wamake ole ole kakameda charlotte dada nyeshiwe Adanasi na kaka honore
Shena umine
Ai! Ni lazima ni kile kipusto rosto Kitimoto kichele lwe mambo moto Mjara bibi mola kablesi Libro supporta yodi nata kutoka Ni peke tenge ni vute kanja mani ya leo so ni atani
We ni wana zoba tena Tuki wapa moja na
Zedi genge again We
Asa we Preza kilozo Iraspi unalipote
Na
Free producer
Boss, boss, Yodi, Pin Fever,
ah, Juma supporter, eh? Marcelo support, boss,
I've been down that way,
Zoba, Zoba.